were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na ọlaobi .com maọbụ n'emume valentine o maọbụ n'ekeresimesi o ụbọchị ndị nne ụbọchị ndị nna maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ọlaobi .com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ịhụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na ọlaobi .com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ nke bụ na onye ọbụla i nyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ, anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike site na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na ọlaobi.
ụmụ igbo anya ekene unu, ụmụ igbo anya ekene unu, ụmụ igbo ndị ọdịnala ekene unu. Anyị si udo dịrị unu ndị ọdịnala si udo dịrị unu ebe ọ bụla unu nọ. Ụmụ igbo anyị na-ekene unu, anyị si ka anyị kene unu n'ụbọchị taa dịka anyị si bụ ekene unu ekene. Taata anyị ga-egbuwara ndị be anyị ahịa. E nwere ihe anyị kwuru 2014 onwere ihe anyị kwuru maka ndị igbo, onwere ihe anyị kwuru maka ndị igbo 2014. Ọ bụ ya ka m chọrọ iji nwayọ kọwara ndị be anyị taa. O mene 3 years more from 2014 to 2017 ka anyị nọ ihe na omene ga na 3 years na-achọ ịga 4 years, and that thing never changes because ihe ọbụla anyị ga-ekwu ebe a, onye ọdịbe ọ chọrọ gị jee n'ụwa gbagharịcha ịchọcha anyị ga-afụ ya. O nwere only 5 ways, kwee 5 ways ka ọ bụ n'ụwa ị nweta ha nada 5 ways ọfụma. Nwanne ịwụrụ mmadụ, ihe ọbụla ị chọrọ n'ụwa ị ga-enwe ma ị nweta ha that 5 ways of life. Ịma ndị a mere anyị pọpị, ana m ekwe ha eche na nwụnachi na anyị egwuregwu. E mere anyị pọpị, anyị anọ dị n'ụwa sef, anyị nọ n'ụwa nke n'ụwa ọzọ ka anyị nọ, ebe gbada anyị ama ihe a na-akọ. Anyị anọ n'ụwa sef, a na-ekwu anya na-akọ nonsense. Mana ọ bụrụ na if you don't belong, if you cannot beat them, join them. If you only belong to n'ụwa, you are not here. Ama m ebe ị nọ anọ, ị gwatago. So ndị be anyị chekwa na ọ bụ a na-etiti ya n'ọnwụ ma awata ya na-akpụ nkụ ma abata ya na mba. Ị na-akọ tu ka ị na-akọ, nwee ihe ị na-akọ. N'ụwa ka ị nọ, ịda na isoro ha mewe otu a si emeburu onye ụwa. Ọ nwanne nwụọ jee n'ụwa nke ọzọ, maka ụwa ị gaghị akọ ifụhụ ha emego United Nation bụzi ebe aha ka a ga-eji wee were onye ọbụla. Ime ha na-asị na United Nation say agịrị gị agịghị gị n'ọnụ ọgụ. Everybody nwechara permanent seat na UN. Ndị Afrịka unu enwere permanent seat ebe aha mba. So a na-agwa ndị be anya na-eche na ihe a na-akọ, nwee na isi oyi, ihe ọbụla ị chọrọ ị ga-enweta. Mana first of all, teach them how to think. Once they think for themselves, they can do whatever they want. Ha ga-eme ihe ọbụla ha chọrọ. Ọ bụghị ikwu n'ọnụ, ka ije mee omenala, ka ije mee ọdịnala. Nwanne ị na-eche echiche, if you think properly, you can every ihe ọbụla ị chọrọ ime ị ga-eme nwunye. If you want a history, write for yourself. O nwere history dị accurate, you must write your own. Because there is no history. Unless you write it, ị na-akpọ ancestor, nwanne, from that 500 years time to come, we become the ancestors. Nwanne, kedu ikwere ihe anyị ga-agwa ụmụ anyị ga-anọkwa mgbe aha na-asịkwa our ancestors pray for us. Nwa otu isi na anya dị anyị, anyị dị ka ndị ga-ekpere mmadụ ekpere. Cheregodi nke anyị kwuo okwu biko nu before anya tupu anya na-apụ apụ, anyị ga-ekenegodo enu kenaanị maka mgbe gbuo anyanwụ na ọnwa. Nyanwa bụ ihe eji eme. Ịkpọta ha n'anyanwụ na ọnwa together, if we bring them together, they bear seed, which is the star. Enu na anị gụrụ ha na ọwụ ọmụmụ ka a na-enwezi ọya ka ndị be anyị na-eji gbapụ anyanwụ anyanwụ anwụ anwụ anwụanwụ ndị ọcha eburu gbapụ be jizọs ozugbo pịa isi jizọs tinye ebe aha si unu buru kpagharịba na jizọs kraịst. Anyanwụ anwụ anwụ anyanwụ ka a na-ekwu maka ya nọtin na onweghị ihe ọzọ ka dịd bin nụ na-ekpere anyanwụ banye na anyanwụ ka inye gị ụnụ ihe ụnụ na-achọ ụnụ na-akpọ wit man si ọwụ jizọs nsogbu adịrọ eke na orie na afọ na nkwụ ekenecha ha ekene eke ekene orie ekene afọ kene nkwụ kene ikwu kene ibe eburuzi okwu gbatuo. Ndị igbo enwere ihe m kwuru 2014 maka ndị igbo enwere ndị dautere ya nwee ndị kwere ya ekwe mana nsogbu adịrọ maka ndị kwere ya. I greet them very much. Tata ka m chọrọ ịkọwara ihe ahụ m kwuru 2014 about eze anyị mgbe m na-agwa ndị be anyị ndị igbo ru the world eche na anyị ji eke okomoko nwanne ọ bụrụ okomoko ọ bụrụ okomoko bikos anyị mana na ụwa anụ anyị nọ na nwanne ma ọ bụrụ na ikwe ha ekwetere gị ma ikwe ha ekwetere gị mmadụ one bụ ndị igbo chọrọ iwu ndị naijiria nwanne mana ikwe ha ekwetere gị ịghọta ka o nwere ndị chọrọ ibu ndị chọrọ ibu mana ka emeka ndị a na-achọghị ịbụ so nwanne ikwe ha ekwetere gị mana ụwa anyị nọ ị ga-amarịrị ebe ị na-eje nwanne ị mara ebe ị na-eje mmadụ amaghị gị ụdọ dọkpụrụ gị na-eje ma ị mara ebe ị na-eje mmadụ ga-amaghị gị ụdọ ị na-azụzi isi onwe gị like this na hapụrụ m aka na ọdọkpụrụ gị na-eje ị na-azụ isi onwe gị azụ n'ụwa olesi m ma ihe ị na-eme. Ndị be anyị amagha na ndị igbo chịrị ụwa niile chịa ụwa chịa ụwa mana ọ bụrụ na ndị be anyị mara ihe merenụ igbo ji wee tipịa today ha agaghị na-eme ihe ha na-eme. Ọ bụrụ na ndị igbo ma ihe mere igbo ji wee tipịa ha agaghị na-eme ihe ha na-eme nwanne maka na histri unless you learn from it you say never again. Ọ bụrụ na ilen from it say never again nwanne ọ ga repeat again. Ọ bụrụ na ịmụta ha from history history will repeat again life and direct mechọrọ mechọ ọ ka esi eme na ka esi eme n'eluigwe. Eze anyị enwere ebe a na-akpọ unu na-akpọ ọkụzụ 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 gịnị bụ ọkụzụ unu ama ihe bụ ọkụzụ mba ọka ụzụ ọkwa nna-enye unu na-enye unu refrensị ọbụrụkwa mụa ọbụrụ m dere akwụkwọ kama na ama m na e nwere ebe ha gwuru wayo ihe m mere m dezizi ebe ha gwuru wayo dozie ya edozie dasọ bikos ọl dis infọmeshọn ị na-afụcha tude das wa njigwa ndị igbo mgbe ọbụla ị chọrọ ịtụ na igbo neva yu go tu latin distrikt alfabet ọgụgụrụ ọhịa bikos now for example 1900 e kreatiri new igbo land 1900 bikos bifo 1900 ọbụrụ a united empire ọ bụ different different clans ka mkpọ ya clan nwere clan nwere afọ oyibo different nwere ebe ahụ but 1900 e kpoteziri ọ bụrụzie kind of a nation ịghọtago so now ị na-achọ history igbo ị ga-ebidogori from that is beyond the ebe ahụ e kreatiri emeghị ekreate na yes ịchọzie history jena beyond that one then ka ị nwee ike isi ebe ahụ wee jere na-eje. E nwere ihe m postu na my page this odiko yesterday about eze anyị ka eze anyị si wee chia ọkụzụ empire e nwere empire bikos igbo villages ahụ unu na-afụcha most of those villages wụcha empire nubia empire unubi dị n'ala igbo mana pipul amagha ihe wu unubi the same unubia nke egypt na-akpọ nu unu how come o ji wee bụrụ na ọ bụrụ na langweji ndị ọzọ ka ọ dị sọsọ na langweji ndị igbo ka ụmụ ihe a na-eko nsi dịgasị na kpamkpamkpam ozugbo enwee empaya na-akpọ ọkụzụ na afar region of ethiopia enwee ndị na-ege nnamdị kano okwu na redio biafra 2014 go and listen mgbe nnamdị kwuru okwu about afar region of ethiopia ọmụ nyere the information afar region of ethiopia ọ wụ ebe aha ka a na-akpọ ọkụzụ empaya. Go and do your own research. Jee mee nke gị imesie ịbịa gwa ya ebe a afar region of ethiopia ọ ebe ahụ ka e nwere ọkụzụ akụzụm gịnị bụ akụzụm go and do in this world niile enweghị ebe ị ga-afọ akụzụm ese language ọ dịrọ jikọtago ou the greek amaghị akpọ ọkụzụ ha si akụzụm gịnị bụ akụzụm enweghị akpọ akụzụm ọkụzụ ha ụkọm o ji wee bụrụ ọkụzụ empaya jekwe nekwe ebe dị manụ si kwoo go and look where the man came from. Gaa na n'ihe the man na-ere, the man sell gịnị, ihe a na-ekwu bụ the age of iron age mgbe a na-eme metals. Kedu ebe a na-eme metals na Africa? How come o ji wee wụrụ ọka ndị na-akpọ ụzọ ọka ụzọ? How come o ji wee wụrụ ọka ụzọ? How come this man a na-akpọ eze anị ji wee bụrụ eze anị n'Igbo? How come this man again ji wee wụrụ ụkwụ ụzọ ka ọ na-ere? Ọ na-akpụ ego a na o nwere ego ego ọ na-akpụ that time ọ na-ere, ọ na-ebu ya eje China. Okay, today in Igbo ukwu they have the same disc in Igbo ukwu, the same disc eze anị enwetere ihe na ya na Igbo ukwu the chamber, buru ya chamber. A na-eti picture emoruru emoru, buru ya chamber this man na Igbo ukwu ka ọ dị. The same disc, this information this man enwetekwa na India na Dravidian nweta na China. How come ejiwe nweta this thing na Igbo ukwu? How come ọ bụrụ eji wee bụrụ afọ Igbo eze anị na Axum Empire? This empire cover Egypt, cover Saudi Arabia, cover Sudan, cover Kush. And this empire started mgbe Kush fall. Now today, because of na ndị Igbo ga na-achọ history just na mkpọmachizi. Ọ bụrụ na o nwere onye na-ekwu na this man si na that region wee pụta, ihe ọ na-agwa gị bụ he rules, because in ancient days Ethiopia bụ the whole Africa. Enwere Southern Ethiopia, nwee Northern Ethiopia. So all the whole Africa bụ the Ethiopia, nwere ebe bụ Ethiopia iche. And this man, this eze anyị na-eru uru that place, ọ bụrụ from ebe ahụ ka o si, ọ bikos na o nwere access to metals and golds and diamonds. That's why o ji eru uru. Ebe ka elephant tons dị? Na West Africa today was known as a forest in ancient days. Go to map and see. Ghana map, go to map, ancient map and see. West Africa is a big forest. Even before Abia Biafra, because of the temple called Biafra, that place was a big forest. Ebe a na-eme ndị mgbe ndị ochie, ndị si nchụaja, ebe a na-eje emere chuos. Swamp na ebe ahụ, a very big swamp na West Africa of today. Ebe ahụ ka everybody wee mee migrate, wee pụsịa. From that area, people go. Because anaghị esi n'enu arị, anaghị esi n'ala arị enu. All from that area ka people wee mee migrate. So ọ bụrụ from up down. Mana eze anị chịrị the whole world. A chịrị China, chịa India, chịa Africa as a whole. Na-eme business with ndị Europe, because mgbe ahụ enwere white and black, enwere ndị ọcha. Ihe enwere bụ albino, nwa bekee, oyibo. Ọ bụrụ ndị ọcha ka a na-akpọ ha that time. Ọ bụ normal people ka a na-emere business. Ndị asị ebe abịa, ndị asị ebe abịa. Eze anyị amaghị ama. Go and do your own research. Ọ bụrụ na e nwere ebe ọzọ ị na-akpọ ma a na-akpọ eze anyị n'ụwa, gwa m. O ji ejọ ọsọ nọ na Igbo land, because nwere ike ịdị nọ used to history. Ị dịgo used to asị ndị ọcha. Ihe ọbụla ndị ọcha gwara unu ekwere, ihe ọbụla gwara unu ekwere. Onye dere akwụkwọ ahụ ị na-agụ? Who wrote the book? Ask yourself. This is your book of education. This is your book. This is your mind is given to you voluntarily by your God, whatever you call it. Ọkwa onye kere gị nyere gị uche ahụ, i buru uche aje panya ndị akwụkwọ akwụkwọ amara ebe a si bịa. Take this your mind, give them. Why? Okay? You see now, the inside book. Which book? Onye dere? Read the book and read the meaning. All the same way in the Bible, every Bible, na kpagharị na-ekwu gari. Read the meanings in the Bible. Read the meanings. Read the meanings in the book before you understand. Even eze anị nwanne nwoke bụkwa isi anị nwa osu ala. Isi ala osu ala. Nwanne ya nwoke nye nwa eze anị. Nwanne ya nwere isi ala, nwanne ya nwanyị nwere osu ala. Nke a bụrụ nke a. All of a sudden, the empire bụrụ ọkụzụ. And mother say na ọ bụghị onye Igbo na o nwere ike mba. Hey, o nwere ike mba nsogbu adịrị, ọ bụrụ onye Igbo. Ọ bụrụ na anyị nwere information na this man mere distance na nwanne nke ọ na-akwesịrị ịbụ mmadụ, kama ihe mere bụ na ndị be anyị aghọtaghọ. A gwara m ha first thing, e nwere 5 step of life. Mmadụ kwifu how to think. That is four fundamental thing ị ga-emerịrị how to think. Ihe ọsọ gị sinye gị n'igwe enweghị ga-eji eme. Enye ịwụ na ahụgo ndị kpatara ego na ala Igbo, ego ha agwụna. 80% of ndị Igbo kpatara ego ha gwụrụ agwụ. Quote me right. 80% of ndị Igbo kpatara ego ha gwụrụ agwụ. So ọ bụrụ about money, is about having common sense. Onye kpatara ego ya agwụ, that means ọ nwere ihe mere, onwe ebe mmiri ziba na opi ụgbọgụrụ. O nwere ike isi gị na ụmụ bọ irichara ego ya, nsogbu adịrọ. E nwere ihe mere iji ego gị ji wee gwụ. yo na-egosi bụ na ịla akịrị sọmtin in yu ma mụnwa ma onye ọbụla nwere onye na-akpa afa so bụ ihe anyị ga-egosigodo ịmụtagodo fọst how to think first of all ka anyị mara ka esi eche uche anyị mara ha ka esi eche uche everything will be added. If one man a na-akpọ eze ani wuji ụmụnne raise from forest wee jee ebe a na-akpọ north of Ethiopia jee ebe amfando an empire na-ele elephantons tusks ka a na-akpọ ya gị elephant tusks na-ele ụzụ ụlọ a na-akpọ ụzụ ụzụ ka eji mara ịkpụ ụzụ na-eme those things. If your ancestors can do that thousands of years ago today now anyị na-ayọ biko na-ayọ ndị ụwa niile biko ọwụ nna chineke mekwere ndị anya ebere mekwere na ụmụ igbo ebere ọkwa ndị igbo lakịrị infọmeshon na ọkwa na ha lakịrị infọmeshon to their past ha did been na ha mana ha the great ịgba gasị ndị igbo never invaded anybody. Nna go and read that thing. Go ihe ahụ dere ebe ahụ go and read that thing. I post to my Facebook page ga gụọ ya this is an conqueror Saudi Arabia seize ya under his watch ka ihe mere o ji daa 7th century mgbe the man mechaziri nwụọ another person baa ka ihe mere ka another person bara etipịa aha the empire ke ndị tipiri ya ndị isi ala ọ ndị isi ala tipịa the empire nọdịkwa na ọ ga-emekwụ n'anya ọzọ nke mere mba omekwa ọzọ jikọtara so ihe nna ayọ ndị igbo bụ na bikonu ọgụ ihụrụ isi a chukwu nyere unu anyị mana mgbe anyị na-eje akwụkwọ matematiks na-eme bata na klaasị onye ọbụla waa matematiks bata na klaasị onye ọbụla onwe chọrọ ime maasị mana ebe aha bụ the key of life ma mụma onye nwa mana ọ matematiks bụ the key of life onwere ihe ọbụla a ga-eme dis univers na-afọ matematiks ka ọ geometri ọ matematiks ka ọ bụ mana onwe onye chọrọ ya achọ mana ihe ọbụla anyị na-eyi ụzụ n'ụwa is mas ọ mat matematiks mana onwere onye laikiri ya ndị mara laikiri ya mana ndị laikiri ya laikiri ọ ha nwana achị ụwa ọ ndị chọrọ ya na-achị ụwa ndị nchọrọ ya na-achị ụwa ọ bụrụ na onwe onye laikiri masị ka a na-arụghazi isi na-agbaka mmadụ ebe a mana nwanne ọnwụ na ikweghị ekwechitere gị ekweghị ekwe na ekwere wute ekwere nna nna anyị ha mere ọfụma they did great unfortunately but imagonu every empire rise and fall mana e nwere ụmụ ngwọrọ bịakwara along the line bịa wụzie mmadụ narị complete even after the empire fall nri then still go and found nri jikọtago found all the whole ihe adị n'igbo land then founded it because ọsọ ọgbara ndị isi ala ebere ebe aha chụọ gwa everybody ịbịa gwa everybody ịba onye ọbụla afụrụ egbuo even ndị ụnụ na-akpọ ụmụnne ụnụ nna sị nna chọ ha eje eme ụnụ na-eje eme sinagog ha so chụọ anyị ndị ụnụ si eme sinagog a today the house wee gbuo anyị chụọ anyị anyị apụọ gbachikwazi ebe anyị si wee pụta ụwa anyị si na forest wee pụọ je ka anyị jebaa uru ndị a chụrụkwa anyị chụbakwa anyị n'ime forest back anyị rụzi n'ime forest ba ngwazi onye nwaanyị ịba at the end of the day the fittest survive and we as a fittest we survive it. Ndị ọzọ awara ọsọ onwe ndị ọzọ nụkwa ebe ahụ awara ọsọ anyị akpakọrọzi everywhere ụmụ ngwọrọ apụtazie hapụzie ihe nna nna ha mere mebe ihe ọzọ mebe ihe ngwọrọ nna nna ha bụ otu hevi strọng man ndị aba gwọrọzie naanị taba ọjị kọbatu ka ihe mezi afta ka ha gwọrọ naanị kọba nọnsensị anyị abazie n'ezigbo nke akụkọ je ịgụcha idatin ị ga-afụ ebe nderie 1940 AD ka the empire fall. Kedu mgbe nri found nri was found in what 948 AD according to information it might be before it might be after but at least anyị na-enye accurate go arrive na echieme mistake ịghọtago mana enweghị past history dị accurate but at least more or less according to information of today na nri was found 948 AD and this empire fall 940 AD. So how come all this thing will be combined and ha gwa gị na ha amaghazi ebe eze anyị nọ na ha amaghazi how his way all of a sudden onye igbo ọbụla eme isie onye igbo mgbe ọbụla ekwuwara okwu igbo history asị afụhụzi ya ma a ga-afụcha nke egypt 5000 years fụ nke everybody 20000 years oru ha na nke ndị igbo asị na afụhụzi the history na agbaghazi ebe o jere n'ọnwa ome isie the plane abatahọzi plan ji wee fuo ọ naghị adị unsurprise all the whole right anyị ha ma akpọ ezigbo okwu afa ndị ma ihe na-ekwu about right ha niile enwe igbo information ka ha ji ha niile in the olden days normally magic is normal thing but today people know magic as miracle ndị olden days all part of life magic mana today o miracle ka a na-akpa ya bikosi chọọ ihe ọ bụla iche ime mmadụ iberibe onye edukeshon ka ị na-edir inye nyihe edukeshon iberibe onye aha onye iberibe simple as abcd bikos dr sno onwere ịhụ go wad just look at the world. Ịkpọrọ nwatakịrị gaa na ụmụ anụmanụ debe ya ebe ahụ nwatakịrị aha too ọ gaghị na-ekwu okwu ọ ga-agwa ogbu ọ ga na-ekwu ka ụmụ anụmanụ ansị ekwu okwu ọ bụ ihe ndị be anyị na-achọpụtabeghị destiny ha aghọtabeghị ya. Ịmụọ nwa na amerịka nwana na ọ ga-asụ oyibo ịmụọ ya na frenc frans ọ ga-asụ frenchị ịmụọ ya na spanish ọ ga-asụ spanish automatically that is nature. So ihe ọ na-egosi gị bụ na if you want to breed a scientist nwanna as long as ị mụrụ ya kụziere sayensị otu ọhụrụ scientist ị gaghị akpụje nwatakịrị ka ọ na-ere ube ube mgba na pure water na-ebugharị ji na garị n'isi oruo echi mewe spet ka ọ bịa na-arụ plen na ụgbọ mmiri ọhịa ichere. Kedu onye n'ime anyị nwere proper kindergarten education? Gwagodi m, how many of us nwere proper childhood education? How many of us? Tudu anyị na-ebe akwụ na-enweghị ha arụpụtagburu nna nwanne kedu ihe ị ga-arụpụta onye ayarụ bores hayest na ayarụ moto komkom eburu ji na iti nwatakịrị dị 5 years oburu garị gonu garị go ichefuo na ọfụchọ nwa ka ị na-egbu gonu mai mai elele dị ọkụ ọkpari ọkụ onye rie onyere nwanne ya ọkpari ọkụ onye rie oletụ nwanne ya elele ọkụ ọ ihe anyị lechara anyị rụzie tata ahụ ndị ọcha na-arụ plen anyị etibe he nna nwanne bekee ebe agbara bekee ebe agbara kee ka bekee ga-esizi agbara bekee ebe agbara lukati bekee 2 years nwatakịrị o watch ya tv dịkwa ịna-afụkwa Disney Channel ndị a na watch go and watch Disney Channel ifu ebe ụmụazị na-arụ plen na tv o na Disney nwatakịrị ahụ na nwatakịrị ozugbo mara ya na-akpọ injinia ebe ibe gị na-ama injinia ị ka na-ebu pure water kankok 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 kan sprite kan fanta all of a sudden now ndị igbo enweghị ihe apasịrị na na-amụaka ekpe na nka a na-amụ aka ekpe na nka mba kịta na-ekwu ekwu n'ogwu society now how do we build a society soma pụọ kara nzujebe kọba nonsense na-ejegheri ejuo sị gị omenala omenala there is nothing like history ihe ịlakịrị common sense there is nothing like history if you want history write one for yourself because in 500 years time you become the ancestors so that information ị ga-enye ụmụazị ahụ ka ihe ga-agwa ha na 24th century ibe gị na-arụ plen ịnaka ntụnanị oyi ga-agwa ụmụ you will turn the ancestors otu isi blame your ancestors now they will still blame you so go and write a history now oyi ga-enye ha because I cannot give my child or my son that nonsense nna nwoke eziokwu I cannot give my son that nonsense gwọrọ ka iyi naanị this year e nwere ihe na-akpọ golden age iron age all these things dịcha na history Chinese will say in 2017 500 years time nkọ nka na-ekwuo Chinese people will say we are building this that in 2017 Europe will say we are building this building that they will give this thing to their unborn children offspring what are you going to give your offspring ha ga-abịakwa again bidokwa the same thing gbakwara ụmụ ndị Chinese boy ụmụ ndị Europe boy in 500 years time to come anọdịkwa na-emekwa na-achọkwa tell me my history please I want to know my history ọkwa ihe ụmụ gị anọkwa na-akọ na time bụ you want to know your history nwanne taa bụ gboo ọkwa onye nkwa ịkpara n'ọkọchị gị na anya n'udu mmiri ndị igbo kwuru ya ekwu nkwa ịkpara n'ọkọchị ka ị na-anya n'udu mmiri ndị igbo kwuru ya ekwu asị m kwuwe mma agwacha ụnụ ka ọha ụnụ ma ị chọrọ ịgba ma ị chọghị ịma nwanne ihe mere anyị ji ata afọ one simple thing because we don't know reason properly pompam play anyị enwere society a na-ekwu ya ota ndị mmachị na-egwuri egwu anyị enwere society and we must have one anyị enwere history and we must write one because all this information a na-ewepụta is called information not history all this information ka anyị ga-ewere ezi wee dezie history because what you know about history today is ọ bụ ndị a dere ya those people who control you and put you ndị tiri gị na nsogbu ịnọ today ọ ha dere your history nye gị dị n'ọbụrụ history ihe a bụ akwụkwọ eji egbu mmadụ e dere akwụkwọ ya egbu ga-egbu nye gasị your history iburu na akpagharị isi ọwụ history kedu ihe mere destiny history na ọ dị ka today now ndị okooko ga-ejekwa na-emekwa ofu ihe si omenanị ma ọdịnalị ideghe as history nye ụmụaka na-achọ ịmụ amụ orukwe mgbe ha ga-amụkwa ha tokwa ọsị akọwakwa isi m akụkọkwa na ihe bụ omenala anyị na ihe bụ omenala anyị onye gwara gị na this year of knowing nwanne your own ọ bụ omenala nke gị nwa omenala nke m anebara mma aka m ya ede ọdịnala ga-ede nke ha this our own civilization now after we are done anyị ga-enwe akwụkwọ nke anyị so next 500 years nwa gị chọzie ya chọrọzie gị na-akọda nonsense I believe na nwa m anaghị ahapụ ebe a na-eche echiche ebe a na-arụ agwụ jebe ebe a na-arụ agwụ mgbe ahụ ruo nwa m ga-afụ nwa gị sef ga-afụ na ihe ahụ ị na-ekwu nonsense o ji wachọ ebe ma ihe life develop life grows ma ị chọrọ ma ị chọghọ onye ekweghị ekwechiterie life grows bikos na igro obeghị fili na ndị ọzọ agafee nego ndị ọzọ agafee ne gị ontili ụ na-afụ mgbe ebido ụnụ na-afụ nkịta nkịta juu na striti nkịta juu na striti evriwia na jegod na afrika you will see only one type of nkịta go to europe you will see 20 types of nkịta ị na-achọ ịgwa na ndị a mere nkịta ihe enweghị ike ime mmadụ ọhị na-akọwara m na ndị mere nkịta ihe amaghị eme ya mmadụ bikos ha nwere ike ha emeghe gị sef idonno enwere ike ha emeghe gị idonno ị nwere ike ịfụ mmadụ chere nwanne gị nwoke maa na onye a bụ onye akpụrụ ahụ na arụsị apịrị apịbi ha na ọbụ mmadụ ị nwere ike chere mmadụ bụ ya ya abụrụ mmadụ ọka nkụ laboratory juru everywhere you can anything ọ bụla ị chọrọ n'ụwa as long as you were man you can do it ige as long as you were man ọkwa ha manụ nke ndị isi ojii o man n'elu ọnụ ịgwa ya okwu sef ga-abara uru kama ọ ga-eme datịn ọtụọ gị iro kama ọ ga-eme ihe ahụ ịgwara ọtụọ gị iro why ju gwa ya eziokwu why did you tell me my problem why did ka e ji gwa m eziokwu achọghị m ịma eziokwu ị chọrọ ị na-ata ahụhụ nsogbu adịrọ who cares mana ihe m na-ekwu bụ na agwụgo okwugo m pump and play ọdịnala nke anyị bịara bụ to elevate nwanne ọ bụrụ na e nwere nke iji dị mma before jide ya we don't care ihe anyị chọrọ bụ ọdịnala nke ọ ga-eme anyị mechaa anya ụmụ anyị were na-ama atụ ọkwa nke ọ ga-eme ruo ebe ahụ ebidokwan'isi debate again another debate no ọ ụdị nke eze anyị ụdị nke eze anyị a ka anyị chọrọ ụdị nke eze anyị nke eze anyị mere ọ nke a ka anyị chọrọ nke eze anyị asị anyị nara ha Saudi Arabia nara ha Yemen nara ha Ethiopia nara ha nka nara ha nka ehe ụmụ gị fụ ya asị ya papa dabacha our ancestors are great ọ wụghị pụta isi ha abịala nara anyị ha nyanyị Christianity nyanyị Christianity ee ndị ọcha ee ndị must die nonsense mba anaghị akụ ịgwa ha nwa gị hụ ara atị na ozugbo ozugbo ọma na mpịa bụ onye ngwọrọ ya ha ekwu ọkọ nonsense jewara mana atlist ọ wụrụ na ọfụ ya ọfụcha dị histri a na eze a otu eze anyị si wee eze anyị nwere ihu afrịka china india chọsi ya onye igbo ọ bụla ịgwara distri ọ dị proud of himself ọ bụ asịra ndị igbo enweghị ebe akọ nkara ndị igbo pesipụ pepụ ee ndị igbo achọrọ nsogbu nwanne ịhụ na ịchọghọ nsogbu achọta gị nsogbu na-abịa mmadụ kụrọ gakọrọ n'ụzọ nsogbu na-abịa na ụlọ kụọrọ gị aka kpamkpam imeghe ụzọ maa gị ezigbo aka ntị paa isi na ị chọrọ nsogbu ị ka na-asị ya gịnị ka m mere gị ọ tụkwasị gị ya na nke ọzọ kwa baịbụl si ga amaa gị ngị ngị dobere nke ọzọ ka ọ makwụrụ ịhụ ya amaa gị ebe idebe ntiri ama gịde gị ntiri ama echie idebe kụzieri otele gị ka ọ gbaa gị ụkwụ na ya ndị ara so nwanne ọdịnala nke anyị bịara bụ nke ọgbaha ọgbaha ebe unu chere anyị na-aga kpaya ka e ji agwa ụnụ oji asị na agwala anyị ihe ị na-eme na anyị gwa ụnụ ihe anyị na-eme mba chukwu ahụ ekwe ụrụ ọgwụ ọlekwara ụnụ a na-akọ ụdị akụkọ ahụ akọ so ihe anyị bịara bụ ala igbo ịdị mma ọ bụrụ nke abụghị mere mmebi ka anyị abịaghị imebi emebi mana anyị achọghọ nke nkịtị anyị achọghọ nke ndị nkịtị anyị chọrọ nke ndị eze anyị bụ nke anyị ma infọmeshọn eze anyị juru anyị afọ sọsọ infọmeshọn anyị fugoro since e ji agba tịkatịka anyị gbochiri ebe achị ebe achị ebe a anyị na-achọ the proof evidence to prove it eze a na-enye gị the evidence and the enweghị ga napụ anya ọsọkwa grik bi ebe a na-agba anyị na ọ bụghị onye igbo ntị a rie nsị gwa m onye na-aza eze anyị n'ụwa onwe onye ọzọ na-aza eze anyị gwa m akịtịkpa wuchie gị anya o nwere ebe ọzọ na-aza eze anyị kwuo ya ka o nwere ebe ọzọ na-aza ọkụzụ n'ụwa onwe ebe ọzọ na-aza ọkụzụ n'ụwa kwuo ya ancient igbo land even ebe anyị nọ today was called Ethiopia so this thing happens in Ethiopia the map shows how where eze anyị came from ọ dị ebe ahụ na my site go there you see so kedu ihe ọzọ anyị agwa m na ọbụghị this man na ọbụghị onye igbo ihe a igbo histri ebidoho from british na arọ war or nonsense or slavery or bullshit no we are empire bifọ ndị abịa na akọ nọnsensị ebe a nwanne ihe ọ bụ na ị bụ bifọ ị ga-abụkwa ya egen ọla esemen chọ ya if you do anything you do today ọnwụ na ị chọrọ ị ga-emekwa ya ọzọ as long as not na your gene ihe bụ genetic memory ịbụrụ onye luzuru eluzu ihe me bụ na e nwere ndị those people ị na-afụ today na-eje ụka ndị christianity a ọ bụ their father bụ ihe bitere igbo land go to christianity convert all their father betrayed the igbo land because ihe agwọ mụrụ aghaghị ito ogologo ndị a na-agwa si na chọọchị pụta ha ajụ ọ bụ ha nwa bụ ndị agha na-eje ụka taa ọ bụ nna ha bụ ihere ndị igbo life bikos ihe ọ bụ na agwọ mụrụ na-eto ogologo life and direct mụwa na onwe m ga seminary mgbe m ruru ebe ahụ mfụ na ihe ndị a na-eme ebe e doo m anya nsị mba amụwa na onwe m si onwe m hei mba na-enwere ihe ndị a na-eme ebe a ihe anaghị adị mba ọ dịghị m ka iziokwu mba at the end of the day ngụwazie mbazie ntu ihe ndị ọcha na-eme wata ihe a na-eme ebe ahụ mana ọ maka anyanwụ ka a na-egwu anyanwụ anyanwụ dị so powerful anyanwụ and the moon dị are so powerful but you don't know had it been ni na sikwa ngị ji ekpere anyanwụ had it been ni na-ekpere anyanwụ ekpere nka ma ọ zanaghị ekpere as well nka ma ọ zanaghị ekpere mana nke eti bụrụ pikcho na emeghị eme ezizi never existed bụrụ na akpagharị mgbe eze anị convertri to christianity there was no image of christianity of Jesus. Christianity was founded about of sun anyanwụ monotheism to worship one god ọwụkwa na magic adịghị ọsị you will be doing your magic and giving venerate to god na venerate god before ndị a bụrụ slave image ga kpatara anyị si anyị na-eji gba anụ na-eji wee efe anyị bụrụ na akpagharị n'ụwa ta 24th century ebe ndị information juru ebe niile ka ị ga-agwa onye ojii na white man ọbụghị jizọs ọ sị gị gịnị our problem is not God, Jesus. Our problem is not Christianity. Our problem is not religion. Then what is the problem? I just say, what is the problem then? Ebe ọ bụ na Bible si anyị don't do this. All the whole book ga-egosi anyị science, technology. Bible si anyị don't read it. Ọ gwara anyị agụ na ya. Even ịgụgo dị agụ ọ bụrụ literal one nke a ga-akụziri gị bụ nke eji arụ ọrụ na ndị rụgoro arụ. So, kekwere ihe bụzi ije ji anyị gwa m ihe ji anyị na ebe ọ bụ na ndị na-eti isi anyị na ndị ụka na-anụ ọgụ ndị na-eti isi anyị na-achị si na ndị ụka agha ha ebi so gwazie m ihe bụ the problem isi ọbụghị problem na ọbụghị ụka bụ problem na ọ gịnị bụ problem I want to know zara m ajụjụ China ọ na-eje ụka mba ha na-eme ọfụma India ọ na-eje ụka mba ha na-eme ọfụma ndị Europe wetara ụka ahụ ọ na-eje ụka mba ha na-eme ọfụma ndị Afrịka na-eje ụka ikpegide Jizọs all of a sudden the manna will trickle down from heaven fall down onye ọbụla riwezie ka ndị white ọhịa a gwara anyị once you believe say na ngọzi ga-adịrị onye afụghị afụ wee kwere nna nna gị sị gị afụ n'anya ekwe dọọ gị aka na ntị sị gị afụ n'anya ekwe ndị Baịbụl asị gị ngọzi ga-adịrị onye afụhụ n'anya wee kwere kedu onye ga ebelive nna m nwa ga ebelive eze anị si afụ n'anya ekwe mana Baịbụl sị gị ngọzi ga-adịrị onye afụhụ n'anya wee kwere nwanne kedu ka ị ga-esi afụhụ n'anya ikwere belive onye ihe nna nna gị gwara gị na ha dịdịbin na e nwere nwa mmanụ na-akpọ Jizọs that means ọ sọksidighị ọhụrụ sevio mezaya bụ onye rescuru his pepl this man rescue you no bicos you are still living in sin as they said ị ka na-ebigo n'ime njọ ị ka ejekwa ọkụ mmụọ ị ka na-ayọkwa mgbaghara then ka ekwekwa ihe ọ meziri ka ezikwena ihe ọ mere na ọkwa sị na the man ose evugo anyị na njọ we are still anyị ka chukwu na punishikwa anyị maka njọkwa asị anyị o mezaya kwa onye sevuru his pepl rescu o nweghị n'ihe o sevuru anyị ebe a na ndị ugwu ka na mgbu mmadụ ebe a ndị Biafra ka na-eti mgbu na-achọkwa fridom dis man kwa 67 ha na-akpọkwa ya ọsịa oke kasị ya nwa egwu a na-agụ dị mgbe ahụ si ọwụ in the name of Jesus which I call nka Jesus a 67 agwọ ha ịba ahụ Jesus a ejirikwere Jesus a okwubekwe rukwe na aka na-ekwukwe na this 24th century ka m gbanyekwara Facebook na-anụkwa by the name of Jesus which I call nka na this 24th century kwa 50 years dis man na-akpọ jizọs ntichiri ye 50 years after 50 years ga aga na akpọ. Ọ bụghị jizọs ka ntichiri na ọ bụ onye ahụ na-akpọ jizọs a ga-agbaya enye ọgwụ malaria unu ga-ejide ekpesị na nke ndị sabat apịa gbuo pijin n'isi kpojere na sabat apịa ya pijin n'isi ka a gwụọ ya ịba maka ọma ihe ọ na-eme 50 years nna gị nọ na semetri na-ebe akwa ka jizọs kraịst ji wee disapọint ya na semetri ị bịarakwa hie again kọrọ nọnsensị bịa after 50 years ịkọkwa nọnsensị bịa ka na asịkwa jizọs asị gị gị after 50 years na hapụrụ ihe a ọ dị ihe ọkọ ọkọchik buk niile open did na sun worship ka a na-ekwu maka ya ifin if go to catholic a gara agwara m seminary a na-abịa na seminary ebe aha ya na-eduhe achịcha na-enye ndụ nke na-emeghepụ ọnụụzọ n'igwe nke na-emeghepụ that is rising sun ọnụụzọ n'igwe ọ sịghị isi ara ya ala ka anyị na-akpọ isi ikpere anya na sakramenti gịnị bụ sakramenti ọkwa ihe ha ji n'aka dị sun simbụl ahụ ọ bụ ihe bụ sakramenti they said everything openly but our people cannot see because they are blind their brain is not working properly. Ọ gwara gị everything nke ọzọ asị gị onyinye mara mma bụrụ ibu onyinye mara mma bụrụ ibu jisienike na-enye ya ọ bụ chukwu ga-ana na ebe ka chukwu na-anara ọ bụ chukwu ga-anara ya kee akant nọmba chukwu letisi ka anyị fụrụ ya akant nọmba chukwu jisienike na-enye ọ bụ chukwu ga-anara ya nye m dị akant nọmba ka mma nọ ya na-ewere dị mọnị n'eziokwu ọ bụ ebe ahụ dị ankọ of religion is money. Kwụsị na ije tụfu ego the anchor ihe anyanwụ ọ na-ana ego anyanwụ enweghị banki anyanwụ enwere banki so anyanwụ enweghị ego ọ na-ana so ngwụ you're just wasting your time. Onye dị ka eze anị nakọrọ obodo niile ihe anyị bere taa ị na-ekpezi ekpere ka a tụwara anyị mana ebe your ancestors wekọrọ everywhere na anyị akpụba n'ụzụ ụzụ ọka ibina amadu na-enwere mpa ya na-akpọ ọka sef ụzụ ọka ọkụzụ ya bụ ụzụ ọka anya mha na-enwere mpa ya na-akpọ ọkụzụ dịba na-akọ nọnsensị ebe ịfụrụ enwere akụmala gị ihe ọ bụla ibe akwa ama mmasị nsị nji wepụta ụwa afụgo m anya mmiri amagha m ihe ọ bụ ike ọdatị na-ewe mfụnwe ya na-ebe akwa iwe a na-ewe m ke ihe ọ na-ebere akwa fụ ibe akwa dị ya chenji ibe akwa ya emoshon ụmụasa ụmụasa nwe ka ihe esie gbasara afụ ya ụtọ obe akwa emoshon ịghọta mara nke nwanne di mkpa ibe gị mara gị ụra igwe ya igwesịrị ịma ya ise sef ibebe akwa anaghị ma mba ọ marụ ha na nke ahụ anti mba gụpụrụ m ya achọghị m ya so onye maka nji wee gbuo naanị anyị nke nke anyị bịara na the last one last opportunity for ndị igbo ka anyị nọ ya and ọba nke a bụ nke emecha anyị ga-ede akwụkwọ nke anyị ọdịnaanị anyị. If you like, you don't believe, that is your own personal problem. Enwere Bible, enwere King James Version. Nwee Version Bible ka nkụ. So if you like, you read. If you like, you don't read. Onye, we don't care. Mana ihe anyị ma bụ na this book will guarantee 500 years come. 500 years to come, this ordinary book will guarantee it. Because ị gara na ebe a. And anyị ma na nwa gị ga-like ya. Maka anyị will see future. Anyị na-afụ ụzọ. We see. Because from the moment you create future. So anyị nwere ya create we go the future now. Mana ngụ na onwe gị no. Ị na-eche na ị nọkọta ebe ahụ one day 500 years time nwa ga-achọwakwa their information nwa ga-achọwakwa their history again bidokwa n'isi gbagharịba hey my father ndị igbo amam ebe ndị igbo si ha si Israel ndị igbo bụ ndị Jew ndị igbo bụ ndị Egypt ndị igbo bụ ndị nwa ndị igbo bụ ndị nwa. You have time now to do those things. Ị gaghị eme ya ịgwọrọ ka ngwụrọ n'akụ gịrị oruzie echi nwa gị tara ahụfụ ajụọ ya ka ihe na-eme oji ata ahụfụ gịnị na-eme oji ata ahụ nke ịchọ ka ọsụrụ ya. Ọ bụrụ na anyị soro ụkwụ eze anyị anyị agaghị na-ata ahụhụ na apụta kilia the whole village nọdụ ebe ahụ gwa idie onye ọbụla bịara ebe ahụ ya stọp chịlapụ ọzụzụ bụ ebe ka ị ga ndị egbu anyị UN bịa Europe bịa Trump nwanne anyị nwoke yara nọnsens ga na-akọ esibeghị ejebe onye na nwanne kọrọ na akụkọ pụọ ebe ahụ akwụkwọ ọdịnala nke anyị na-ewepụta ọkwaso ndụdọ ndị batara ga-afụ ya ọ lesi ma mgbe m nwere ike in 10 years times ọ dịzie ịma ndị amerịka enwe ihe ndị amerịka na-eme ndị amerịkan militrị ha nweta infọmeshọn na ha ga na-eyi uzie ontil omee spil ha ewepụta tụ pọblik ọhịa ndị ọdịnala ga na-eme nke ọ bụla anyị fili na ọdịghịzi relevant anyị gbago duri ọpa wan anyị ewerezie da wan drọp pọblik a si hi nnana ekwena ihe ka ọdịnala ihe nke amaka ha maa na ihe emega spil n'ime ọfis ndị ọdịnala sef bifo a na-akọ dị ya akọ so ndị igbo ọma m na e nwere ndị na-akọ tu wino mana nwanne ọ bụrụ na mmadụ ekwuru maka gị ma na ị mara ihe ị na-eme na so that's why people must talk hapụ ha ka ha kwube nsogbu adịrọ ọnụ kwube anaghị ekpuchi afọ ime aka kwere afọ ime anaghị ekpuchi aka nothing is hidden under the sun anyị nwabụ ndị otu eze anị ama nwa eze anị na ụmụazị ala na ụgbọ eruru eze anị nna m ọnda ka nna eso eze anị ka nna eso ndị wụ mmadụ meso ngwọrọ ngwọrọ nwụrụ ahụ jee sigbe ejebe onye onye ọbụla ma sayensị ma abat ọgwụ very very well onye onye na-agwọ ọgwụ amara sayensị mana onye ma sayensị ma ọgwụ bikos sayensị bụ ọgwụ na onwe sayensị bụ ọgwụ onye ọbụla sị gị na ọgwụ abụrụ sayensị ọ mara ihe ọ na-akọ onye ọbụla nwere ike ilift plen plen lift o plen ọrịa isi na ọma ihe bụ ọgwụ ọrụọ telefon ị na-afụ ụzọ ị na-afụ onwe gị ebe a isi na ọma ihe bụ ọgwụ ahụ n'anya gị etinye gị na kọmputa amara ihe n'anya gị o mee gị esre skan ụọ gị isi isi adịrị onye ahụ mma ọ dị ho ka ha na-akpa ya ọ dị ho spiritual book how many of them ka ndị ojii dere how many of spiritual book ka ndị ojii dere ndị ọcha is making money with these spiritual books ndị ọcha is making millions of dollars only in book ndị ojii onye dere akwụkwọ how many of them because anyị abatara na market we never exist anyị ebidobeghị mebe exist we don't know how to make money anyị amarọ ka esi eme nke ego ya ime ọ bụ jọs onwe ka isi wee kpụta mkpụrụ aka ire obere 120,000-10,000 nonsense this book ndị ọcha na-egbu ezigbote ozu na this book na telefon nkịtị ka nwangwọrọ a na-akpọ george kosino magzikebon magzikebon facebook nkịtị ole 500 million ka ego one gburu gwu okwo ofu onye ojii onye igbo ha kakwa nkụ ha ka nkụ na amerika ha jere akwụkwọ mana nwanne ịwụ na akwụkwọ nke ha wụ the body of book ha je hejeho the soul when you go to the soul of the book you understand ha na-eje ụka enwere some of them enwere some of them bakwara uru makwara ihe they are mana ha dị few anyị hiro nne ndị igbo na amerika dị thousands of millions na amerika ndị igbo dị millions so ha kwesịrị ịdị mụọ ha kwesịrị ịdị mụọ na-emepụta ihe ike ebe ahụ bụrụ na ndị a na-ete na infact ya ọwụ na ọbụụ maka eze anị ọwụ na ọbụụ maka eze anị nke a na-afụ na at least ezikwe ka m iche njigo my name to Ben Johnson ọ mfụ eze anị a yes nsị he bikos anaghị m alik kụmọsa dị stori ọwụ na ọmụwa enweghị m the whole history about slavery wip ome ewe ịhapụ m nwa I delayed the whole history of slavery pịa nta ọnụwa ya na ọwụzi ndị ojii mere ndị ọcha slavery atọ ọnụọ m dị histri pentị ndị slevụ ndị ọcha ti ndị ojii asị ndị ka ịcha ha eriri n'onu na-aga dee na histri chi onye ọbụla luk anyị mere ndị akaja kọntinu dị akaja don stop ụmụ gị atọ bụrụ ụmụ gị eto mebia bikos onye nna ya dịri ochi na na-eji ụkwụ agbaba ụzọ mana ọ bụrụ na ngwụ ka akpịrị ụdọ n'onu nwa gị aba n'ime anị zoo mgbe ọbụla ọ fụrụ ndị akpụri nna nna ya ụdọ ụjọ a na-atụ ya life and direct na agwa nke eziokwu bikos we study life we study the movement of mind we study the movement of the mind how the mind participate and penetrate and participate everything we study it I study it. So I am at the game they play ihe ọbụla about njọ etinye onye ọcha anyị de nke anyị akwụkwọ nke anyị ọdịnala nke anyị onye ojii chukwu ga-abụ onye ojii na akwụkwọ ndị ọdịnala onye ọcha gbụrụ ekwentị nwe mpi nwaọdụ onye ọcha ga-agba ekwentị nwe mpi nwa ọdụ so ụnụ afụ ya ihe ọbụla zi ebe ọbụla na akwụkwọ ndị ọdịnala na tv ndị ọdịnala iji ebe ahụ anyị gaa na jọjia anyị ewepụta the worst village nọ na jọjia tinye na ala igbo ha na-ekiri ka ndị ọcha agụsi agụ ha na-ata ahụfụ anyị jee na ala igbo anyị eweta ebe dị mma na-egosi ụmụ anyị ka ha wee ihe ahụ just you are developing a mind mana for the moment now I all the opposite na-eme so you have to you ga-eme understand the game ọhịa anyị ga-eme everything will change. Igbo arụzie Igbo arụ super. Hey, Igbo Superman. Onwe ha eche iwọchi ya Superman movie. Onye Igbo a na-efe efe, edeghị Igbo Superman, ọ na-efe ụmụazụ na wọchi Disney Channel. A na-afụ onye Igbo ka ọ na-efe efe. Onye Igbo Superman, epentie ndị ọcha, agụụ na-agụ ha dị, a na-achị ha ọchị. Ọsụkwa ahụ na-agụ na-agụ anyị, mana we are developing the mind of the future. At least you build the mind up. Ọwụhụ ịbịa ibere na dị mba nwanne mba ọ ga ha wọkụ. Ọ bụrụ otu ahụ wọkụrụ. So eze anyị ka iso. Onye na-amara maka eze anyị, go to Community Voice Radio and read about eze anyị. Ọ dị ebe ahụ. Onye ahụ ka anyị ga-eso, ọ bụrụ ndị nkịtị pụrụ akụkọ Jizọs. Jizọs enweghị ebe eji. Jizọs bụ akụkọ ndị nta akara. Eze anyị ka iso. So ụmụ Igbo, ọ gwụla ka ọka m n'ọnụ taa. Akọwagoro m maka eze anyị. Echi anyị ga-ejekọ maka ndị ụka ka anyị mere ndị be anyị ebere for the moment. Anyị mere ha ebere bikos inwere ike ịkpọkọta ha like this na a nwere ike gbakpuo n'ala jezo ma ndị Igbo ha amaghị ebi ya ha amaghị ịgwa ha na ndị Igbo eziokwu ha agbafuo. So anyị ga-eji wee na-eso ha na-eme ha na-epe eti nwaanyị nọ na taim nwaanyị na-afụ ihe na ya na gburu ọkụkọ ememe na-epe eti ha. So echi ọ ndị ụka ka anyị ga-ebuje. So ndị Igbo mapụtara echi ndị ụka ka anyị ga-efe esi echi ụka ndị ụka ya agba ndị ụka echi anyị ga-eme ya echi pịtịpịtị anyị ga-anyụ ha ka pọtọpọtọ ịmana ihe ọbụla anyị kwuru ebe a na-eji infọmeshọn abịa anyị ga-eji infọmeshọn gwụọ ndị ụka ara straight ahead let them go and sit down. Enwe uru ha bara gwa m one single organization social dị n'ala Igbo one single social organization n'ala Igbo run by church. Gwa m one single organization of social charity n'ala Igbo one single one of charity n'ala Igbo bụ ndị church. There is none. So echi kwado na akwado we show them pepper. Udo dịrị ụnụ.